ɗo e gari kon ɗo kettino habaruji Skype Matter studio kala goddanta on geccirom mun ko on habaru o Aissa Madde Demmonde Abdul Muni Fofmo Abdul
jamni walla ke Aissa habaruji ɗi gaddanɗe sukaɓe ummatore wonɓe no hettinani en asawe o
nder habaruji ɗi hande ni min puɗɗiraɗi dow rafi internet ko darne golle sukaɓe ummatore sanne ɓe leydi Niger nder yewtere pindinol meɗen min jaha nder gallure maraɗi to ɗum waɗi pirtol ko e nder janguirɗe dow jarki yaru yaruji kinije ɓole hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalle ɗo leydi Niger illa talata lasso enayi lewru février internet wala e golla hunde noon ko memi golleji sukaɓe ummatore sanne
gonga noon waɗi Aissa ɗum ndu naadi guen so haali gam taƴol internet o duni waddaniɓe saɗorna har ko darta lumako mabɓe sey kettinoɗen ko wi Olivier Aksogba wi ko wadda firta e ɗengal fulfulde
guineji ɗi woni iɗu lildu amen semme majji fuu no bonuɗi gam no wodi himɓe gomɓe leyɗe yaasi codoɓe joni min keɓata habaru mabɓe kam dow internet dennon ma min jotidata ɓe lumako sey gaɗo woni e gu yewtira hana hunne ko hoyi noon ba internet on en so'itowama min keɓa min co'itowa komin keɓano on gam joni golle ɗen endan nottiɗi ba wonɓe nder gallure ñamay ɓe min gaddata lumako kamɓe ma dow internet de non min jotidata ɓe
Aissa no wodi sigilaji lumako ni gaɗeteɗi dow internet o enɗen taƴol internet o duni hande mo waddani himɓe saɗorna sey kettinoɗen ko Fanta Chamsu waddi firta e ɗengal fulfulde
ko wiyete e-commerce kam wonno wadde lumako internet caggal ko internet onen taƴa elu a talata noga e tati lewru février ko ƴaɓɓi ɗum enɗa gaɗoɓe ɗum enɗa heeɓi caɗale saabu ɗon wonno to ɓe gaɗanno cogguji mabɓe ɓe cooda ɓe conna ɗon wonto ari ko codaɓe ɗo konnan gollal muɗum fu watte Samira Amadou lumako ɗo internet waɗanno o wi ɗum saɗanimo sanne
eɗum lildu amme guineji illa leyɗe yaasi Chine Inde Turki emma Maroc koɗum darni internet ɗum enɗa no wodi ari kewɗe ɗe handi mi lilda amma mi heɓai lildude ɗe ba ko kalanmi himɓeɓe ɓe jaɓay ko internet wala ɗo en golle kewɗe darike mais anna ba internet o no darnete sey subaka min ummi min tawi internet o en wala
Oumaru Sadisu lumo muɗum fuu do internet ɗo waɗanno hunde faddene kemo saabu bayse o watti kulle makko fa o yeyna codoɓe yiyata
on est vraiment bloqué
ɗum faddake lumako amin illa subaka wala fofomin coni do internet ɗum sorata are amin internet o du taƴa wala du ƴamowo are amin ɗe ende de gonga ɗum haɗimi
pelle jingonoje suudu baba ɗo leydi Niger aadeke yarde laamu leydi Niger kañum e campagne ji kawjiɗi téléphone ɗi enɗa cuuɗi séria gam batte oɗo bonana gaɗɗo
Aissa dar yewtere pindinol meɗen hannde ni en gaɗan filla kawriɗe ko ges pelle saroɓe janngoɓe ton enɗen ni nder région maraɗi Alkamisa lasso e joyi lewru février du enɗen gaɗi batu joɗa haale mumen sembe batu haale mabɓe o du ni waɗama dow yeru yeruji bonɗi gonaɗi no gaɗe nder janguirɗe ɗe enɗen sey kettinoɗen ko Mohamed Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde
eɓe keewi saroɓe sukaɓe janngoɓe warɓe foti oɗo batu laatiɓen tawda sakkulla dow fii dorogo enɗa e jaram mum ko no waɗa ele nokkuje janguirɗe sukaɓe mabɓe Ibrahim Nagadi hooreje jandeji
l'école yuɓe yaroɓe dorogo ɓe galana fey goto yaage bandiraɓe mabɓe e janguinoɓe ɓeɓen fuu so ani golleji hirñereji ɓe naata e wadde woldeji fa juwodirol laaɓe sayto mayɗe waɗi leymu fuu du l'école ji ɓadiɗi tesam loreji e lumoji ɗum tono wodi nin ɓe ƴuwoɓe ley lumo ɗon wara naata ley l'école yuɓe jangoɓe ɓen so jomum watti kolte l'école yuɓe famatake no woodi cukaloye ndeoye e goroye ko yarta to hemre lasso on fuu no yara
consomme la drogue
kamɓe sukaɓe janggoɓe koye mabɓe ɓe gari hettinade ko saroɓe mabɓe e hooreɓe janguirreji mabɓe haaltoɓe dow fi drogue o endan Oumaru ɗane lawali goto e sukaɓe janggoɓe CES Bagalam
janguirde amin witende CES Bagalam de tawa kenale banguere Bagalam togguineji drogue sonnete ndenne min jii ko bandiraɓe amin janggoɓe hewɓe no gollida e sonnoɓe drogue ɓe andinore nde gaɗanmi kam woni moen noon fuu gollida e hakkillo mum ngam miɗen andi ko jarewol dorogo ɗum baasi mawɗo waddanta far neɗɗo fuudu far cellal ɓanndumum e ɗum haaga ɗum ndu wawtugo
complètement
ɗo fi dorogo o wi'ama baasukaɓe rewɓe ne jara ɗum nana falila csp martaba
on peut avoir des
eɗo heɓa sukaɓe janngoɓe garoɓe lokkol gantan jara ka hana jande de woni e wadda ɓe no wodi rewɓe nder maɓɓe sanne iɗum yi'a kan imin cuuɗa sirri banniraɓe amin noon kanjum woni no wadda ɗum hana un nonno kanden ko waɗi troisiéme am emi woodi banniraɓe rewɓe ɗuɓɓe sanne jaroɓe ɗum fu jokkolle maɓɓe goni e gatta ɓe
à cause de leur copain qui leur a pris
a hawrine waɗande e ndan hooƴi laabi kewɗi ko watta ko tawe ɗum heɓanama mosola go fu joƴƴinde fedde tokkore ƴeewa noye woni drogo ena wonno waɗa eley lekkoliji ɗi enɗan pirtol koye waɗe ko minta joyi les classe fou lekkoliji joɓen teɗɗi to konɗa jomum sene winde ɓe keɓa kabaru muɗum no wontiri ko winde ɗon enɗan
joni koma semi nata nder fijoji coñinol ɓalli
aysa har ko darta ni fijoji coñinol ɓalli ɗi anden ni sey mbiyen ko lasso e jeɗɗi yaade lasso e jeetati lewru février hitande duuɓi ujunaa ɗiɗi e lasso e goo ni fijoji olympiade sukaaɓe ummatore leydi niger pottanɗe laawol nayoɓol waɗa sarusi bureau ardiɗo leydi kawjiɗo filla fijoji coñinol ɓalli kandu waɗi sigila majjo
non noon banniraawo ɗuuɗirka sukaaɓe janngooɓe ni kamɓe keme joyonoo duuɓi maɓɓe jeena yahde sappo e ɗiɗi joyɓe nder région iji nayi ɗo nder leydi niger ɓe gari ɓe gaɗi fijoji ɗi enden min kettino ko bannimen lildomin moussa mamman ko ɗum firtiɗengal fulfulde
gang sembininde jeydal kañum e soɗugol enɗa hakkunde sukaaɓe janngoɓe lekkolɓe leydi niger hokkude fina tawade konɗan sembe ɗum wonno koro golleji gaɗa ɗi enɗan sidiyan amada cawirteɗno enɗa mo hoorejo leydi
au jeune sukaaɓe ɓen hunde sembinɗino leñaku e enɗan noon filla fijoji pirtol ɓalli ɗi no woodi cukalel koye keɓay wittade gassel boodi abada soɗon andi ñamey kal ko hande iɓe tawa ɗo nder agades no woodi sukaaɓe agades tawaɓe ɗo to maɓɓe ummade ɗon waran ñame ma sender saɗorma mawɗono amma allah e fijoji pirtol ɓalli ɗi min keeɓi soɗodirol enɗam e leñaku ndenne leydi ɗi no yiɗiri
sukaɓe janngo yuɓe région maradi zender ñame agades warɓe fotti e batu o enɗan ɓe mbi jiitidal no enɗa hakkunde maɓɓe
agades ciwoymi min gaɗi fijoji kewɗi ɗi beeli sanne min gui himɓe hewɓe ɓe zender immaɓɓe agades min gari waɗude fijoji rugby volleyball joni nino woni arandere am e warde nder gallure agades de enda
kamɓe sigiliɓe oɗo baton enda ni ɓe jii hono koɓe tewti ɗum enda ɓe kewti keɗum fa woɗi attaher amumun docteur kawjiɗo alliance française mo agades
min bittake dow komin jiɗi hewtade ɗon nder stade ɗon min gaɗi défileji ko région hedde agades lekkoloji lasso e joyi wari noon min gaɗi hiiro hawritingo ko watta nimɓe keme jeɗɗo ko sukaɓe e koye mum gaɗi ko witte e sketch ɗum
horeɓe région o enɗan mo agades no wattan sukaɓe ummatore janngoɓe enɗan sembe
ɗo min kantani on habaruji amin ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinima nde on giɗi yettinako habaruji on ño on dowla rt tati ɗiɗi imma jo on joɓata ɓuuɗi bagoto sey jangudi on kiyari